I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
He kōna e ipurangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Kei ngā mātāwaka nō ngā hau e whā, ko tahuti mai nei koutou ki tēnei o ngā whakaaturanga e ki ana, ko Whaka Māori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whaka Māori, is back. Led by host Kimo Holtham and Dr. Āna Hini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whaka Māori with our host Kimo Holtham.
Ai rā e hoa mā nau mai anō ki tēnei o ngā whakaaturanga ko Whaka Māori. He whakaaturanga e rongo ai tātou i etahi o ngā tuhinga kōrero tawhito, ngā tito, ngā hau, ko tā mātou, ko ngā mātanga reo nei, he āta Whaka Māori, he āta wete i etahi o ngā kupu o roto anō hoki. He tino tokorua ko hau mai nei ki taku taha. Hana, tēnā koe, kei te pēhea koe te tuhai ne?
Tēnā koe, e pai ana, ora pai ana te ngākau. Tēnā koe. O tēnā tēnā tātai.
Tēnā, whakamohio mai. Ko ai koe nohea koe hine?
Ko Hana Mereraiha Skerrit White tōku ingoa. He uri tēnei no ngā hapū maha. Ngā rohe o te Arawa Tainui Taranaki me te Waipaunami Ngāti. Ngaitahu, Kāti Māmoe Waitaha. He oti e kei tāmaki au e noho ana i tēnei wā. Ai.
Tēnā koe, no tātou katoa te whiwhi kua whai wāhi mai koe ki konei. Ki hoia no Ānaha, tēnā rā wāti koe pehāna ngā piru piru e hoa?
E, kei te pai e hoa, e orana, koeira te mea nui. He nui ngā mahi e tau mai nei ki runga ki au, engari e korera wai wea mua mui tērā. Mō te oranga tonutanga o te whānu te take, e kaha whakapraihia nei te pīnati, e tiki ai ahau ngā mahi o te wā. No reira, tēnā koe hoa, tēnā tātou.
Tēnā koe. Ko tētahi o ngā kaupapa nui o te rangi nei, ko ngā pakanga o mua. He whānau, he kraua, he ahā rāne, ia kōrua i haere atu kia ua mō ana?
Toko maha ngā kaumātua i haere ai ki te pakanga tuatahi me te pakanga tuarua o te ao. Ko te tehi, ko taku kuraua ko kepe e hau. Haere ai, he rūtene ia i roto i a Ngāti Tūmatauenga. Nō reira, ko te tehi... Ko tetehi mea nui i haere ia, i hoki mai ia ki te kāinga, i ngā pakanga e rua. Nō reira, he mea nui tērā ki tō mātou whānau, i hoki mai tō mātou kaumātua. Engari anō, etehi atu kāre nohio i hoki mai. Nō reira, kāroha ke hoki rā, tērā tūmo mō āhuatanga.
Hanga a koe?
Ko tetehi waku paua, ko hōri tana ingoa, i hinga ia i te pakanga tuatahi o te ao. He tuki ngā wakarere rangi taku whakapae. Ai.
O i arohan.
Taku taha ngaitahu tērā, no reira. Ai. Hoa no ko taku, me pakikōrero mataku honunga ki tēnei o aku whanaunga, ko taku kraua Charlie Sidon, he tino. He whanaunga ki a kepa e hauma.
Hoa no. A koe rāne e hoa?
O koe te take ko Kimo taku ingoa nei, te mako te tika o Kimo ko te mahi a ngā karu, ne? Tētahi o ku kuraua i haere atu ki taku mōhio ki Vietnam. I reira i he waikawa i hau atu ki roto i wana karu. No reira i tana hoki ngā mai ki Aotearoa. I reira ia e kimo kimo ana i ngā wākato. Ko ia te taku i tapai nā i māua ko taku matu keke ki tau aingo.
Tēnā koe.
Tēnā kōrua, hoi anō. Kia tahuri atu ki te kaupapa tuatahi o te rā nei, ne? Ko i nei he reta i tuhia e Ben Rata i aia i roto i te hokowhitu atu. Ki aku nei whakaaro, ka pēnei te whakatakoto, ka pēnei te haere o ngā mahi. Ko Hana, no reira, Anaha, māu te taha Pākeha e Pānui. Hana, kei aku e te whaka Māori. Ka haere pēnei i roto i te rārangi, ne? Ngāwari noho, e hoama, ngāwari noho, ka tīmata ki a koe.
Dear Mother.
E māma.
Just a few lines of my greatest love in Aroha Nui, hoping also, dear, that this letter of mine will reach and find you all situated on the throne of perfect health, as it leaves me, Bunty, George and myself in the same way.
Hei iti te kupu nui no te aroha, me taku tūmanako anō hoki e mā, kia tai atu rā takureta ki a koe, e noho ana koutou I te torona o te ora, pēnei a mātou nei ko Bunty, ko George.
Even though 10,000 miles of sea and land separates us, our love will persist until we return home, which we all hope will be in the near future.
Ahakoa, he moana, he whenua, te kaumano mairo, te roa, e whakawehewehe ana I a tātou. Ko tō mātou aroha ka mau tonu, tai rawa ki tō mātou hokinga ki te kāinga. A kōko ake nei, a kōko ake pea, koira tā tātou e wawata nei.
I received your most welcome parcel of kūtai, and you cannot imagine how glad I was in receiving it, and it was still in perfect order and condition. What I liked best was the pūhā. By gee, it lasted all right. I hope you will send some more of that toroi over.
I tae mai tō pāke te kūtai ki a kuringa mutunga mai o te tūwhera. Ka mutu, me mōhio koe I taku harikoa I te whakawhiwhinga mai ōku ki ngā hua. He pai tonu te āhua. Ko taku tino ko te pūhā. Ai, iare, au tae a tonu te whakauka. Tēnā kua tukuna mai he toroi atu anō.
He nui ngā kupu I tino peke mai ki au. Te mea tuatahi ki au. Ā kōkō ake pea.
Ā kōkō ake pea.
E, kōrero mai mutu. Koinei te wā tuatahi, ko rongo awi tēnei re ngā kōrero.
Ā kōkō ake
kei te, nei kei pea. Kei te kōwai tuarua.
Ka bai, near future. Ai, koira tāku. Soon.
Ākua nei.
Yeah, ākua nei. Mm. And we all hope. Anā, ko te wairua tērā o te... Ko te tūmanako, ne? Ko tērā te wawata. Kia hoki anō, nō reira. Nā reira I tipako ai te wawata me te pea. I te mea kei reira.
Te tāhua nei, he reanga anō
tō
te reanga nei. Ā kōkō ake nei. He hara I te mea I te kōrero mo te pahuretanga o te wā noiho.
Ai. Koia.
A koe anaha he mea ki te mai koe iroto I tēnei reringa kōra? I wēnei reringa?
Ai, tāu whakamahi te kupu whakawehewehe. Te rereke tango te whakawehewehe rānei, he aha i whakamahi ai ko taua kupu rā ko te whakawehe, tēnei te noho tawhiti pea.
Ko te aronga nui, ko te moana me te whenua, te kaumairo nei te roa, 10,000, that separates us. E whakawehewehe nei I a tātou. So the aronga, was kei taua te kaumano mairo, moana whenua e whakawehewehe nei.
Pai hoki ki au tāu whakamahi I te kiwaha, I muri ho nei, e hāngai ana ki te by G, it lasted all right.
Yeah,
pai tērā ki a hau.
He koe tau ki a hau tēnā?
Pai karena. Ai are.
No hea te kupuna.
Gee whiz. No, tai nui taku mōhio.
Kua tino rongo nui tērā kīwaha I a Paraone.
Ai are
e kare. Ai are au tāia. Kamutu he pai ki a hau tērā te ai are au tāia. Tērā te tōai tanga o te ai. Te manawa taki pea o ngā kupu. He ahua alliteration nei te, or assonance, no, kaua ko te assonance, alliteration pia. Te tōa I tia o te manawataki o te kupu.
Pai hoki ki au, tō whaka Māori I te your most welcome parcel. He aha tāu I tuhi ai?
I tai mai tō pāke te kūtai, ki a kuringa mutunga mai o te tūwhera. Most welcome parcel. Yeah. He hei tai atu momo whakatakotoranga kupu hei whakātu I tērā wairua o te your most welcoming something. He tā kōrua, well, just off the top of your head now.
Yeah, whakapono ane ko tāku I whakamahi ko te tino pai.
Oh yeah, tino pai.
Hoi anō. Kia kōrero mo tētai atu mea tino pai ana ko taku whaka Māori. Hana mahu pae pānui te taha pākehame ha?
Ka pai. Bunty joined the battalion yesterday, and it was the first time I saw him ever since he's been in the Middle East. And he looked well, and he was pretty wild at Uncle Re for not letting him know that his mother was dead. Poor Bunty, he took it with a smile.
No na nahi nei, hono mai ai a Bunty ki te ope taua. Koia te wā tuatahi kwa ki te ui aia I tana taenga mai ki te rāwhiti. Pai nei tōna hanga. He oi, puku tōna rai kia Uncle Re, I tana noho ngū mo te matenga a tōna whae. Ka aroha hoki a Bunty.
You already know that we are in Syria, I suppose. It's not a bad place. I went out on leave to a place called Baalbek, and it's the oldest city in the world. Bought a book on the history of Baalbek, and it says in this book they can trace the city right back to Cain and Abel.
Haere tonu.
The book goes on to say that Cain, son of Adam and Eve, built Baalbek. He built it as a place of refuge from the wrath of God after murdering his brother Abel. He built it 133 years after the world was created.
Ka pai, okay. Mōhio ke ana koe kei Syria mātai, me te mea nei he wāhi pai. Ia au e whakanga ana, putai au ki tētahi wāhi ko Baalbek, ko te taone tawhito rawa puta noa I te ao. I hokona he pukapuka e pāna ki te hitoria o Baalbek, ka toro atu te whakapapa o te taone nei kia Cain rāua ko Abel. Ka kōrero hoki te pukapuka nei, nā Cain, te tamā ārama rāua ko Ewa, te taone o Baalbek I hanga. I hangaia hei āra I te riri o te atua, I tana patu ia Abel. I hangaia te taone nei, ko tahirau 33 tau, whai muri atu I te hanganga o te ao. Tēnā, ahakoa o nā hapa, ahakoa o nā he e hoa mā patu patu mai.
Kei a koe tuahine.
Ah, hea hai i whiriwhiri hi ai ko te rāwhiti.
I te mea tētai au te kimihi kupu mo te Middle East. Koe e tētai, kei te mōhio, kei tērā pito o te ao. Hoi anō kāri I te mōhio ki tōnei. He ingoa kei a kōrua mo te whenuara?
Karekau. I te mea he nui ngā whenua o tērā takiwā, ne? Anō reira, ko ngā whenua pia o Iharaira. Aua, hea te tehi ingoa hei.
Ko te tehi mea nui e mōhio ana tana māma kai hia ia. Kei taua takiwā rā, nō reira, mā te aha I tana ki atu, tana whakahua I te kupu rāwhiti e mōhio ia ko te Middle East. E kororo hi ana.
Ana.
Nō reira, e mārama ana te whāia ki te horopaki kei hia tana tama. E puta pērā ai tana reo, hei,
Rāwe.
Ki te rāwhiti.
Ana hei, whakaroa nō au, mo te tūhinga nei.
Ai, e tino rangiru ana e tehi I ngā aronga, te mai atu ake me te iho. Mā te mai nei, e whakaroa ke nei hau, a kāre kore, kei te ope tau wārā, te kaituhi o te reta.
Ai.
Ia e ki ana nona nahi nei hono mai ai, nore hono mai ai, Mā reira, we mohio ai, kei te ope tau wā anō hoki te kaituhi. Mēnā ko te hono atu ai, awo kāore te kaituhi I roto I te ope tau wā e norena. Koeira te hirahiratanga me te mana nui o te mai, me te atu. Tērā. Koia te wā tuatahi kua kite au I aia. Kei reira anō hoki wetehi atu huarahi hei whai mā tātou, kātahi anō au, ka kite I aia. He waiwai tapu ia ki tēnei ope. E te hiatu whakaro, hei whakaro ake mā tātou. I etehi taima, e tika ana kia whakamahi a ngā tohu wā, I, kua, kei te, e ana, kā, te aharane, e te hiatu wā kai te pai noiho, mēnā airāne, karekau rāne, whakamahi a ngā tohu wā, engari me āpiti e tātou ngā kupu pēnei te ana, te nei rāne, pēnei te puku ana tōna rai, Uncle Ray. I, koeira te āhu ai, kua pukuriri ia I tana matua keke.
Aye.
Ko te ki towards him pia. He's, you know, at him pia. He's angry at him, towards him. I, he's in an angry state because of him. And koeia ene ko ngā, koeia tēne ko tetehi kaupapa e whakaprai nei te pīnati ko te I me te ki ei. I ki a o complex particle ai e rā momo iti noiho nei, iti te kupu nui te mana I roto I te rerenga kororo. Nō reira...
Hei, kia whakamohi atu ki te hunga mā takitaki ko te rerenga kororo rā. We're talking about Uncle, kororo na mo Uncle Ray nei. Ko tēnei, he looked well and he was pretty wild at Uncle Ray for not letting him know that his mother was dead. So he aha pea he rerenga kōrero pai atu I tēnā? He aha tāu mo tēnā?
Well, how te tikanga o te pretty wild, eh? Is it like, does it mean like sort of wild? He was kind of wild? I don't know. He aha te, yeah. Koe rapea, nō reira ka...
Yeah, kia unai
he. Kia tikina mai pea ko te āhua? Aua?
He aha tāku I whaka mai
he ai. Yeah, puku, yeah, puku,
koe rapea. Oh, tōna, puku, oh no.
Koe ra tana āhua ki au nei, eh?
Mm. Te puku o tana rai.
Kei te riri.
Yeah, yeah, yeah. It's not sort of, not pretty yeah. wild, but really wild.
Mm. Ai, I tino okay. riri ia, I te kore ngā ona I mōhio ni.
Well, he was pretty wild. Okay, yeah, mm. so he kupu whakakaha I tēnei horopaki. Yeah. He was pretty wild. Not sort of wild. He was okay. really wild. Okay, cool.
mo te matenga a tōna whā? Oh, rāne.
Kei hea tātou, kei hea tātou.
Te kōwai tuatahi.
Yeah, I tana noho ngū mo te matenga a tōna whāia.
E hoa ma, kei te kōwai tuatahi tonu tātou.
Ai,
te kauminiti ki e te roa o tō tātou wānanga. Ka pai ki mo te kaupiro.
Yeah, matenga o.
Matenga o.
Yep.
Tēnā ko e hoa.
O.
Ai, me nuku pia ki te kōwai tuarua.
Ai, ki te kōwai tuarua he.
Te whakamahinga o te ai I roto I te I tauarerenga...
Puta ai au?
Ai. Puta ai au. Iau ka whaka... Yeah, puta ai au ki tētahi wāhi.
He hepea?
No, ko tā aku noiho, heaha
I...
I
whakamahi ai te ai?
Mm.
Pai ki te taringa.
Oh.
Ko ia te take. Mōku ake ai.
Iau e whakangā ana. Mm.
Yeah,
I...
Kōrero mai mō taua ai, I tohunga koe ki tā ai, I te mea, yeah, mōhio yeah. ana tātou katoa Māori mā, ai yeah. ko tētahi o ngā tino.
Tohunga ki te ai, ne?
Yare.
Tohunga ki te ai. Te hea horopaki e hoa.
Ai, mai hoa pia mō te wāhanga o te pō. Kōrero ai mō tēnā. Engari, kei te mōhio koe ki ngā tūre mō te ai.
Anaha?
Complex
kei reira tonu ki mō. Kei reira tonu tātou e pātini tini ana I taua pōro.
Yeah, complex particle ai e te whānau. Ka mutu kua puta kē te kōrero ai, kua kia he complex particle, nā te mea he tino complex. Te ahi right. O tēnei kupu iti noiho nei, ke au nei au, te tiro nei ki tēnei, e kita nei ahau I te habitual action. Puta ai ahau, I usually go out, oho ai au I te ono karaka, I usually wake up at 6 o'clock. Haere ai au ki te whare kori, I usually go to the gym. Habitual oh, action, I... something you usually
habitual.
Do.
Oh, no.
Habitually do it on a regular basis. Say, nō reira, I au e whakangā ana when I was on, well, I went out on leave to a place called Baalbek. You know, pai noiho kia pēnei pea, I au e whakangā ana I puta ahau ki tetehi
yeah,
wāhi.
Ko pai ke atu pea mehe mea ko waihu I te aikiwa hone.
Ahakoa he pai ki o taringa, I etehi wā mā o taringa Māori koe ārahi e mōhio ai koe kai te he kai te tika rānei. Mā te rere. O te reo, ki o taringa Māori, e mōhio ai koe, kei te tika, kei te herane. E tehi taima, he pai tonu te ai ei, I roto I ngā rere ngā kōroro, aha kua noho kihea.
Yeah.
E pai tonu te rere, nā te pai o tērā kupu, ai, no reira. Koe rā pea, I ki ai koe, he pai ki o taringa, I noho ai tērā ai ki roto rā, engari I au te tiro ana ki tērā, he, yeah, kei raro I te hāmararo, the habitual action, something you usually do on a regular basis.
Mm. Pai. Ka pai.
Ka pai. Me haere tonu ne, māku te taha Pākehā. The book goes on to say that Adam inhabited Damascus and he died at Zebadani and Abilena was the scene of the murder of Abel whose name it preserves. Tino, te kaunga o te reo Pākehā a tāhua ne.
Oh, tika, hei tā te pukapuka I Damascus ara mai noho ana. Ka mate ai ia ki Zebadani. A, ko, pēr te whakaua?
Ko tāku Abilena?
Abilena. Ko Abilena te wāhi I kōhuruhia ai a Abel, e mautonu nei tōna ingoa.
You should see the rocks they built the city with. Huge things they are. One rock weighs 200 tons. There's no machine in this world that can lift them now. They must have been strong them days. I'll send you a photo of it next letter I write.
Me tāia e koe ngā kōhatu, I whakamahia rā kia hangaia te tāone te kite, ki reira rākau nui ai a karu kōrekoreko I te kaitā o tetehi kōhatu noiho e rua tana te taumahatanga. Karekau he mihini I tēnei āwe tāia nei e ia te piki kōhatu te hiki, a te piki kōhatu te hiki, kāore kore I tino kaha te hunga I aua rā o tua. māku tetehi whakāhua e tuku, kia tuku anō e au tetehi anō reta ki a koe.
Ah, tāua. Well, dear mother, I haven't much more to say, so I'll bring this letter to an abrupt conclusion, hoping that God will watch over you and keep you all until we return home again. I will close now with love and kisses to you all. I remain your loving, affectionate son, Sergeant. Signed, Ben. P.S. Have you still got my suit?
He ono e mā. Kua rahi pea e nei pahupahu āku. Nō reira me whakakapia ke tēnei reta i konei i āwe manako tonu nei e tautonu ana ngā tauwhirotanga a te wāhi ngaro ki a koe kia hoki rāno au ki te kāinga. Kia whakakapia tēnei tuhinga āku ki te aroha me te mahi a te kihi. Nā aku, nā tō tama Mateoha, nā Ben. Kororo whakamutunga. Kei a koe tonu taku hūtu?
Me timata pea ki taua pātai tuatahi, te toka me te kōhatu. Hana, he whakamāramatanga kei a koe?
E ai ki te papakupu o te aka, ko te tikanga o te kupu toka, to be firm, solid, satisfied. That's the verb. Ko era te kupu, yeah, mahi. Tuingua, rock, large stone, boulder. Hawai, and then kōwhatu or kōhatu, stone, ne. Stone, rock, anō hoki. Engari, ko te rahi pea.
Ai, ki te mea ki taku nei mōhio, ko te kōhatu he mea iti, he toka iti. Ko te toka he mea nui. Ko ia pea te pātai ki a koe anaha. Nā te aha koe i waiho ai i ngā kupu e rua. He mea hei whiriwhiri mamahaua.
Nā te mea e rua ke ngā whakamāramatanga.
Kai ai.
Ko tā ui ki ai, he māmā tētehi o tira ko te kōhatu, e tāe nei te tangata te hiki, te whiu rānei, engari anō te toka. Nā te taumaha, kā re tāe te tangata te hiki. Eh? Nō reira, e kororo nei a hana mo te baura, pū ki toka nei, big rock. Tērā, e ai ki tetehi atu whakamāramatanga, no te whenua tetehi, no te moana tetehi. Toka tū moana. Toka no te moana, ko hatu no te whenua. Tērā. Ngari pēnei ngā rerekētanga o ngā reoā iwi, ngā whakamāramatanga rereke ākene pea ki tetehi iwi, tetehi whakamāramatanga, ki tetehi atu, ko tetehi whakamāramatanga. Kā mutu, ko hatu, pō hatu, maunga pō hatu, pēki, ko hatu tērā.
Paiwe nei whakamāramatanga mo te pūkoro e wā.
Ka pai nō reira, ki au nei, he hua o roto i ngā whakamahinga e rua, mēnā me i tāe e koe te hiki ngā toka, me i tāe e koe te hiki ngā kōhatu, kei te āhua peo tō titiro ki tetehi o ngā whakamāramatanga e whai hua ai. Engari, i ngā tau i kaha whakawhirina ki kea hau ki te toka, hei, you know, piki stone nei, piki rock, koe rā.
Rāwe, tino pai. Yeah, building block, solid foundation, anō koe rā tetehi atu whakamārama tanga.
Apai.
Nō reira e hangai ana ki te hanga, te hanganga mai o tēnei taone.
Ai.
Nē, ko te toka tērā.
Apai.
He pātai anō kei a koe hana, mōi nei wāhanga i tēmā, he nui āku. Ok.
Haere tonu.
He haku i whakamahi ai te kupu rākau nui ki konei. You should see the rocks there, but with the city, huge things they are. One rock weighs 200 tons. E noho ana ki taua takiwā.
Nei te āhua taku rere ngā kōrero. Me i tāe e koe ngā toka. Te kite ki reira rākau nui ai a karu kore koreko. Nō reira, kua whakatangata hia a karu kore koreko. I tāe tonu hia e au te ki, ki reira rākau nui ai o karu kore koreko. Ko te kupu kore koreko, he morawhaia noiho tērā, dazzling. Your dazzling eyes would have just, gone big like the full moon.
Possum eyes.
Koia. Stun mullet, possum eyes, e rā momo. Nō reira, koira te tikanga o tēnei wāhanga ki reira, i āia e titiro nei ki ngā toka, ki ngā kōhatu rāne, ki reira rākau nui ai o nakaru. Pēnei i te full moon.
Beautiful.
Atahua.
Ke konei pā he pātai, oha, kei hea te rārangi, i wainga nui i te, o wā tātou nei whakamaori, te literal me te embellishment. Ne? Ko whakawhitia e koe taua rārangi ki konei, ki o whakara?
Akene pea. Akene pea i runga i te mōiho, he reo o paki noiho tēnei,
koia.
I te tama ki te māmai. Engari, akene pea i te mōiho te māma ki tēnei reo āhua o kawa nei, who are poetic nei. Hewa no, ko te whakaaro Māori roto. Ai. Tāku I kimi ai.
Ai, te teihanga mei tino pai ki au ko te kaungo te reo Pākehā. Aha, ki tino Ngāwari te rere o te reo Pākehā, engari he pai ki te taringa neha, pai ki te arero.
He pai ake rātau I a tātau.
Ai.
I nei, mōhio rātau ki te kororo Pākehā, me te kororo Māori. Tātau nei, ahau nei, kore taku reo Pākehā.
Hoi anō, he āhuatanga tērā, hei whakapiki I roto I a tātou, ne? E ai ki te kōrero, raka te mawi, raka te katau, me kaha ngā reo e rua.
Engari, tētahi mea, kei he heaha tō whaka Māori mo te PS?
Kōrero whakamutunga.
Kōrero whakamutunga.
Mōhio nei tātou ki te āhua tēnei whaka Māori tanga, ofa te kawha noiho nei ngā miniti,
kātai
anō, ka taha ake nei nō reira, I mate noiho au ki te, ki te tuhi, te kōrero whakamutunga, hei PS. Kei a koe tonu taku hūtu.
Pātai tāku mo te abrupt conclusion. I will bring this letter to an abrupt conclusion. So nō reira, me whakakapi ake tēnei reta I konei. Ka pai, pai tērā, hea tētahi kupu mo te, o hea tā tātou mo te abrupt.
He kōrero I mahu e te ahua nei ana.
Abrupt conclusion is like,
Whakakapi ngā wawe.
Yeah, whakakapi ngā wawe.
Yeah, me whakakapi wawe ake pia. Me ākiti pia tērā ai. Me whakakapi wawe
ake. Tēnei reta I konei, ka pai. Rāwi.
Tēnā hoi tuahine.
Ka pai koe āwhi nana I tō tāua hoa.
Kia ora.
Hoi anō, kia kunei whakaaro. Ko te tuki tēnā. A tāhua ngā kōrero, pai ki au ngā whaka Māori. He oi anō e te marea, he wāhanga anō e haere ake nei. Ko tētahi o ngā tino wāhanga takua ānahai noho mai ana. He hara tērā, ko te Urban Dictionary. E hoama, koinei te wāhanga e kite ai e rongo ai tātou I etahi o ngā rere ngā kōrero, ngā kupu o te wā. Neha, I te mura o te ahi, ko tā ngā mātanga reo nei, he whaka Māori iwe nei kupu. Nō reira. Kia tirohea e tātou, te kupu mo te rangi nei. Metaverse. Now, the metaverse is a virtual realm, a network of interconnected virtual realities. Anei rā te tauira. She plays Fortnite because she enjoys the popular game as it offers a digital gaming and social space that is an example of real-life metaverse-like environment. I marama koe ki taua kupu... I tērā reringa kōrero. Ko tāku e mōhio nei mo te metaverse, kei te kōrero mō ngā mea o te ao rorohiko, arā te VR, te AI, auatu āhuatanga katoa, neha?
Ai.
E mātau ana kōrua ki tēnei ao?
Oh, karekau. Harau te tangata prei teihana, ruku hōhonu ki ngā kēmu, ki te rorohiko rānei, mana he mahi, kei mua tonu I te aroaro, engari kei te mōhio tonu ahau, nā te mea e tino mōhio nei au ki etihi tāngata kua ruku hōhunu ki tērā kaupapa.
Hana, nui nei ngā kupu ke runga I tō, ke runga I tēnei pukapuka, hea tāu.
Ko te whānuitanga ne o te ao.
I te mea koia he awa nō tēnei neha.
Paitu paihinga, ko tāku ko te kupinga o ao tukupū.
Oh, hea te ao tukupū pai tēnā,
ki te karinga. Ko te ao tukupū, ko te universe tērā, ne? Ko te ao enoho nei tātou, te ao kitua o tā tātou e kite nei. Engari ko ngā whetūrere, ko ngā aorangi, ko era ahuatanga katoa, ana kei roto I te universe. Me te mea hoki, he... Tini mano nei ngā universes o tēnei ao e noho nei tātou. E ai ki te kōrero, he mutunga kore, ne? Forever expanding. So koera tākui, wow.
Hea toa kupa kupinga?
Kupinga o ao tukupū, ko te kupinga e kōrero ana mo te tehi momo. Well, he net tērā, ne? Mena tātou e whakaaro hi ika ana, e whakaaro ana tātou mō ngā momo ika, ngā ika maha, ngā mea, ngā all living things in the kupinga. E hara I te mea ka hao I tētahi momo ika noiho, engari he nui ngā momo ika ka haoa e tētahi kupinga. Nō reira, koira te whakaaro i muri i te mo te meta, because koira te whakaaro meta e, because te, yeah, he whakaaro, he like bird's eye view te meta.
Oh,
metaverse
no.
is like an forever expanding universe.
Oh,
now I'm just... Ne, kei ngā rangi tū, ha, ngā whakaaro i
noi, he kupu pai ake kai ako e hoa.
Tuatahi ake mihi ana i tō whakaaro.
Ai.
Tuahine, pai. Nā te whakamahinga o te kupenga e puta nei e nei kororo e nei mihi ki a koe. Hua no, he ahu maro ki a nōpea tāku i whakaaro ake ai o tira ko te ao pohewa. The imaginary world. I ruku nei e tehi ki te pakanga, ki te aha rānei, he kōhuru tangata te mahi. He aha rānei, engari ia e, ao pohewa. Imaginary world.
Ai,
imaginary
ai,
world.
E ki te anau i te honongai Wanganui wena.
Kei ako e hoa?
Ao kei tua. Koia tāku, he ao kei tua. Kei tua noa i tō tātou ao i te mea. Pēnā i tāu e kōrero nei. Ka tāe koe ngā mea katoa ki tēnei ao. He aha, he pakanga kiwi ke, he mehe mea ko koe Crash Bandicoot, aha rā nei. Ka tāe ngā mea katoa. Ai. Koia rā tāku.
Ka mutu, ka uru etehi ki tēnei ao, ki tērā momo ao e ngatā i o rātou hiahia i runga i te mōio, te tāia i tēnei ao, e noho nei tātou no reira, ka ruku tātou, rātou ki tērā momo ao e te tukia i o rātou hiahia. Ei, ki te kō.
Teka. Pai.
Anei he pātai e, hoa i te mā, keito, tēnei ao kiko tātou, he atu anō. Pehara tēnei ao metaverse nei e hoa mā, he atu anō ke wena ao, e kawai anei ngā tua, i te tuāpapa o tau a ahu whenua harane.
Kāre, kore i ahu mai tetehi mea, tetehi atu arane, en koia tēnei ko tetehi pāta i tukuna mai rā e pou. E tāia rāne ana e tātou o tātou ake atua te hanga, te waihanga mai. En kāre, kore, ko waihanga hia mai e tehi atu anō e hanga ana ki te metaverse.
Well, pēnā i taku tamai tākoro ane i te Minecraft mea mea, ko ia te rangatira o ngā tua ahuatanga katoa. Mehmea kāri e i te pai ki te villager, o kama te taua villager. Pēnei anō i wā tātou atua, kei aia tiringa kaha.
Ka pai, rawe.
Hoi anō e te whānau kua mutu mai ngā mahi mo tēnei rā kōrua. Tēnā nō rā kōrua. I pēhia ngā mahi o te rangi nei?
Rawe, tino pai.
Ai, he uaua, aha rānei, ngā wākatoa. He uaua i ngā wākatoa, me pono te kōrero. Hoi anō, e tika ana kia tukumihi atu kia RNT, te māngai pāho, i whai huruhuru ai tēnei o ngā manu. Ā, kia koutou kei wahora. Mehe mea i pai mai koutou ki te whakātūranga nei. Hono atu ki ngā pairewa pāpāho katoa, kei reira ki te ainga wa mātau mata. Hoi anō, mō tēnei wā e te whānau. Mehe mea he whakamaori tō kai, hoki mai anō. Mō tēnei wā, hei konara.
Thanks for listening to Whakamaori with Kemo Holtham, Hana Miriraiha and Ana Hāhini. Ben Rata writes home, The Letter, is featured on the website 28maoribattalion.org.nz. Whakamaori, the video series, is available at rnz.co.nz or on YouTube. Subscribe and review this podcast on Apple, Spotify or wherever you get your podcasts.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.